You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.
Ngiyabingelela egameni lomfelo wethu Jesu Christu. Igama lami nguNthabiseng wakaShabalala. Sizofunda izwi lethu namhlanje encwadini kaGenesis 15 verse 2. EBhayibheli lifundeka kanje, but Abraham answered, Sovereign Lord, what good will your reward do me since I have no children? My only heir is Eliezer of Damascus. You have given me no children and one of my slaves will inherit my property. Sizokhuluma ngalendoda ebizu Abraham. IBhayibheli uma silifunda lithi lendoda yayinayo yonke ingcebo. He was the very richest man. Lithi iBhayibheli uma silifunda kodwa wayengenabo abantwana. Wayengatholi abantwana ngaleso sikhathi. Na uNkulunkulu uyafika kuye ungikhumbuze enye indoda. IBhayibheli uma silifunda uthi Solomon yini ofuna ukuthi ngikwenzele yona. Ufika kuye uJehova elinye ilanga uSolomon uthi, I want to inherit the double portion of your spirit. Ngifuna ukuhlakanipha. Now Abraham uJehova naye uyamfikela kodwa akaphenduli ngendlela uSolomon noma ngendlela uJehova ebekayiqala abangile. IBhayibheli uma silifunda lithi maye phendula uthi unyakuza ukuthi uthi umhlaba kuyoba owami futhi I will have many descendants kodwa ngikhathazekile ukuthi mina senginakho konke anginayo ingane. Angizosho kuwe namhlanje sihlobo sami ukuthi kungenzeka uJehova ukunikeyile yonke into oyifunayo kodwa ingane ayikho. Angazi ukuthi uhlobo lwengane oludingayo wiliphi, because uAbraham nonkosikazi wakhe bebangatholi abantwana kodwa bebanayo yonke ingcebo ongayicabanga. IBhayibheli uma ulifunda lithi uJehova uyamthembisa ukuthi lalela ndoda uzoyithola lento ocabanga ukuthi awunayo. Lalela, kwesinye isikhathi uJehova unokukubonisa athi mhlawumbe wena unamabhizinisi but uzibuza ukuthi hayi baba, ngoba mina angifundanga, ngoba mina ngazi lutho ngebhizinisi, kanjani uthi mina nginebhizinisi? Kodwa uJehova athi ngithi wena unamabhizinisi. Lalela, uSara uyamangala ukuthi kanjani mina ngizoba nabantwana kodwa mina ngizazi ngiyinyumba. Kodwa uJehova ukhuluma naye uthi wena uzoba nabo abantwana. Now le simo asifani nesikaHana, because uHana kwakukhona umuntu obekamprovoker nomuntu obekamcindezela njalo mayesendlini. Now uAbraham bekungekho umuntu obekamcindezela njalo kodwa bekanesifiso sokuthi mangingaba nomntwana, angimazi umntwana omfunayo empilweni yakho, kodwa uJehova akashongo yena ukuthi akekho. IBhayibheli uma silifunda ngalesi sikhathi bekawu-Abraham, bekangakabi u-Abraham. IBhayibheli lithi uJehova umbonisa izwe la khona kuzoba nayo yonke into kodwa kulelo lizwe ngaleso sikhathi akunalutho. Lalela, iKhanani uma likhuluma ngayo iBhayibheli lithi it is a land of milk and honey, kodwa ngaleso sikhathi there's no milk and there's no honey. Lalela, uJehova ukhuluma naye ngama descendants azoba naye kodwa uthi lama descendants ozoba nawo ngiyoqala ngiwafa ake ezweni elokugqilazeka. Leli iBhayibheli ukhuluma ngabantwana abase-Egypt ekungukuthi bazodla iKhana. Uthi uma bephuma e-Egypt bayophuma nengcebo. Namhlanje mhlawumbe uzibona ungenalutho, uJehova uma yekubonisa ubheka ubona umhlaba onganalutho kodwa uthi ngizokufaka eGibhithe kuqala ukuze uzophuma
uma nengebo. Hayi namhlanje thina singabantu abasabayo ukuthi uJehova asifake ezimweni. Sijahela ukuthi siphume ezimweni ngoba sifuna izinto eziphathekayo. Kodwa uJehova usebenza ngabantu noma ngithi usebenza ngabantu abazomthemba, abantu abazokholwa into engekho ukuthi ikhona. Abantu abazokholwa uJehova ethi kubo into engayenzeki kubantu kuye iyenzeka. Abantu abazokholwa uJehova uma yethi icebo lami aliyukwevinjwa. Lalela uAbraham la uzibona khona akanabantwana. Yebo unengcebo yonke futhi le ngcebo ayimjabulisi ngoba ufuna umuntu ozoqhubeka ngale ngcebo. Kodwa uJehova uthi ngikubeke kule ndawo wena uzobusa futhi akekho oyomelana nawe. Ungikhumbuze encwadini kaDeuteronomy uma silifunda iBhayibheli lithi la uyonyathela khona indawo yakhona uyoyidla, futhi la uyothinta khona into zakhona multiply. Ngikhumbula abantwana noma sona lesizukulwana noma the descendants uJehova akhuluma ngaso lithi iBhayibheli the more they oppress them it is the more they multiplied. U-Abraham akayiboni lento uJehova ayibonayo, but ngoba uJehova uyasithanda iBhayibheli uma ngilifunda lithi he is slow to anger, slowly to anger. UJehova uyasibekezelela. Hayi namhlanje ngizosho kuwe ukuthi mhlawumbe ufila njengo-Abraham ukuthi mina ngutholi lo msebenzi, ukuthi mina ngaba naye imoto kodwa yathathwa, ukuthi mina ngangena emshadweni kodwa umshado waphela, ukuthi mina nganginabantwana kodwa angisenabo abantwana. UJehova namhlanje uthembakele uthi lento ucabanga ukuthi awunayo mina ngizokunika yona. Ngizothi kuwe namhlanje sihlobo samkholwa kuJehova ukuthi lento uthi wena unayo yena uthi unayo. Namhlanje ngizothi shintsha ngendlela okhuluma ngayo ukuthi wena uhlala uthi awunayo kodwa uJehova uthi unayo. Busiseka namhlanje sihlobo sami usahlele ithembisweni zakhe ezithi for I know the plans I have for you, plans not to harm you but to prosper you. In Jesus mighty name, amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.